Kabiri san 1984 waati muso caman de ye kala ta Ameriki jamanatigisigi kalata la ka tɛmɛ cɛw kan. K'a muso fanba minnu jatera Ameriki kalatalaw cɛma fanba bɛɛ lajɛlen ye kalata demokratiw ka cɛbɔw ye ka tɛmɛ republikanw ka cɛbɔw kan. Jamanatigi dankan Kamala Harris sen donnen kalataya musobɔw cɛma Ameriki jamanatigi Joe Biden kelen kɔfɛ ka a sɔbɔ juye kalo waati cɛbɔya la Ameriki jamanatigisigi kalata natɔ la. Eren Kove ye Ameriki jamana politikiko sɛgɛsɛgɛlikɛla ye.
We have seen a pretty significant shift.
Aye yelema chama ndi yemi nafaka bo. Kabo jama kulu chama yoro munu tikili ni. Wa, ofamba yira musula kwa utika fanfe. Ulu munu chama yeli ndo ni wati laba nununa. Demokratu ka kalatala u chama. Chama ndebe kalata gafi unyefe. Mintu nyo kama delika ke Biden ka wati.
Was Biden.
Nyena kalata hugu mkono. Musoduru o musoduru. Kwa kele nyo kande bi munu bela jelen kele ndo ku. Kambo. Kwa wala sa, hake mintu sigile ndo musu uka kona chien kama ukase kalasa bati. Wa komi ye ulu yere ka haminan ko doyi samba fla ani mugani fla wati Ameriki sanfe kritike so cour supreme o kritike nyamugo min sugandira a wati min kera jamana tiki koro dola Trump ka fanga wati la tunye lanyini ke kuka musuka kono chie hakeu sharia nyongri ka bo Ameriki jamana ka sharia sumba kono Trump ya la si ko marabulu bela jelen ka yanku ka sharia sigi kono chie ka arisi ya ira ko sharia krengre min de ka sigi min ka ka ke ni kanabla li wa ko min ka ka labla kata jamana fambe ko ya to kalatala famba de ya ira ku Kalata Harris. Chloe Longmire, Wisconsin, Kalatala Doye.
She's trying to create a world where
Abafeka tabulo do de sigisinka mimbese katu mo bise ku yera ka sharia sigichugo mina ka keni wera farkulu ukalla nyini musuka haka ukunka.
She's for the people.
Akala silu jaranye ayemike kanyeshi mkoma. Komi ayemike kanyeshi mauma sebate mwenye. Nebe jati omu ufe. Sebate mwenye mwenye. Kafara sharia unyini ni kakanyeshi musuka hake uma. Kakeni kalata dasu musumuli jati minelu ye. Kunafuni laba uyaira ko harisibe nyefe Trump uka. Ni kuru kononton fokase kuru tan anisaba nyoma.
She gained a lot of
aye muso chama de bolobo munu labla lintundo kalatala muso mau na famba u shite sambi durubo munu fene shiche yalente teme sambi nanika ulu chama de nisodiara na ka kamboli.
Black women are a lot more likely to vote for Harris now.
Sika kele ndo farafi muso chama mbade la kumunu mena kalata Harris ye. Spanish muso inafon anya ye chuko mina kake ming jatira kabla anga sebe ningafe uchama nkono shia kukunka. Nobi ke ni kalambulo krengre niye. Anya muso chama nye. Wode nana nini yele manye. Trumpu kanubaga munu bibo Georgie ani Montana.
That shift is coming from.
Te Staley. Ale Georgie kalatalai.
First, her being the candidate,
Folo kakena ka musuboya yi a amano kone made bawo a folo amala be jamana tikiya kama.
First of all, she's not prepared to be president.
For months we
you don't kele ko Kamala Harris yi musuboyi demokratu ka brebre litonye fi kasoro ayira tumaya kasugandi fio anta do abora yorotuma damfara mimbe cheni musuya hake uche kalatala dimsen shifu mfanfe munu mbi wele ku generation Z no famba bela jeline chela kawye munu shima se samuka ani wulu mvlama ulu chamamba di yira Trump ka fanfe.
There has been an increase in terms of
demsen shifin chama munu ye chela kawye ka bo generation Z la diye uka kanubagaya yira abe uka fota donwa koni mbe di ina fo macho fin no obek jati kabulo chi unyeka
punch him in the face kind of thing.
Maklena ni ya 70 ya ko demsen shifin chama munu bela jelimbe politiki ko buna kunka koni ube uka jati minelu la soro bololo sanfe ube minye kamime no obeke ni haklina do iraliye ko minteke ni haklina nyumambayi kata muso uka nyamogo ya fanfe.
So they believe that women can't make the tough.
Abu chama de nyana ko muso tiseka la nyini ngelen fushita ni kelebla la États-Unis jamana ni jien fanwere uche atu haklila ko muso fanga kabun kaseko waliya gelen muta no bi keni la nyini gelen mutali
make the tough call
muso farajema uye joro badike Trump ka jamana tiki ya fanga talila samba fla anitani woro nga nyina jamana tiki sigi kalata bara hukum kono das musumuni laba munun kera ya ira ko Harris ni Trump fla bela gelen da makelindo hake ula muso faraj jama unka fanfe. Nintu ye VOA Nuzuka fasirikela Dura Makwe kala selu ye kabo Washington. VOA Bambara tokola Mariam Traore.